Udochukwu gadiru nunine. Udochukwu gadiru nunine. Udochukwu gadiru nunine. Onye no neva. Udochukwu gadiru nunine. Udochukwu gadiru nunine. Umuchineke Udochukwu gadiru nunine. Udochukwu gadiru nunine. Eba buni na Udochukwu gadiru nunine. Udodirindi nine no neva. Amara sokwandi nine no neva. Ndi nine na no biaze. Ndi nine na niru chuku. Otirani si dini cheniche. Ona amara go. Otwa ho kampani si dini cheniche. Otirani si dini cheniche. Chineke kibwe kemera nina ibuno kibibla. Diki nanibu chineke. Amza muna. Ebe napa. Oke mera gini ibuno kibibla. Okay, man. Yeah, I'm gonna try to go.